Baada ya pilika na mheshimiwa spika, Mikumi imenipa kibali cha kuwakilisha. Kick kick snare, mmenita nimetika. Now here comes the sound of the Mr. Tank Twister, Mr. MP, the MVP, in the true definition of the real MC.
The real MC?
The heavyweight MC, wana uzito wa kinyoya, not the wanna test me. The undefeated, undefeated my weather. Chagula guitar na ish kwenye all weather. Sometimes chips cuckoo, sometimes chuku chuku. Wana dhani swimming pool na waugesha kwenye upupu. I shut them down na onyo kwa makasuku. When you fit fupi kama umeme waluku. Mina waza billions, wana waza buku. Ono na vonengi neka na isi punch nye muku. The more the better, respect mine, the true soldier. Mechonga barabara na Peter the bulldozer. The icon, tangu na tangu, shangu vya soda. Uwezi fika mia na kama uja anza moja. Yeah, wana vip, wana kimbia. One man ami, wana pima, wana kimbia. Icon, wana vip, wana kimbia. Shows a kibabi, flows a kibabi. Styles a kibabi, wana vip, wana kimbia. One man ami, wana pima, wana kimbia. Icon, wana vip, wana kimbia. Shows a kibabi, flows a kibabi. Na kuchapa kiuchumi, na kuchapa kwa ngumi. Na kuchapa kwa eshima, na kuchapa kihuni. Na kuchapa kwa fanbase, hicha time kumi. Na kuchapa kwa michano, hata rap kwa kirumi. Nilisha wasame, wasani wenzangu. Walio kuja jimboni kupinga ufunge wangu. Mabazi na mabazi, jongezeni wanangu. Asante wana Mikumi kwa kuwa na imani kwangu. Next time kija tena, protect your neck. Msije sema siku sema, it's four for God's sake. Sana yatako moja, takubebo kenguka. Hao wana watumia na wisho wana watuma. Kuingia mjengoni, akujantia mawenge. Nimongeza wa shikaji, kinambatia na chenge. Famia ni kulenge, sio lazima mnipende. To all you work MCs na wakandia ni wajenge. Mbunge na yongoza binadamu na wanyama. Bongo flavor masia, najua nacho kifanya. Usipo nisikia leo, jua kesho na rudi. Mwambieni falme wenu siti yangu waifute vuwe. Ifute vuwe. Yeah, wana vip, wana kimbia. One man, ami wana pima, wana kimbia. Icon, wana vip, wana kimbia. Shows a kibabi, flows a kibabi. Styles a kibabi, wana vip, wana kimbia. One man, ami wana pima, wana kimbia. Icon, wana vip, wana kimbia. Shows a kibabi, flows a kibabi. Styles a kibabi.
Nimezaliwa kushinda na ndio maana niko pale. Anayepanga ni Mungu we, binadamu hawezi bana e. Kwa wanangu wa kita,
shows a kibabe, flows a kibabe, styles a kibabe.
Kwa wanangu wa geto,
shows a kibabe, flows a kibabe, styles a kibabe.
Kwa wanangu wa kita,
shows a kibabe, flows a kibabe, styles a kibabe.
Kwa wanangu wa geto,
shows a kibabe, flows a kibabe, styles a kibabe. Wana vip, wana kimbia. One man ami wana pima, wana kimbia. Icon, wana vip, wana kimbia. Shows a kibabe, flows a kibabe, styles a kibabe. Wana vip, wana kimbia. One man ami wana pima, wana kimbia. Icon, wana vip, wana kimbia. Shows a kibabe, flows a kibabe, styles a kibabe.
Phoenix.com.